Exclusive from pickwap.com.
Yeah, hello. We're about fresh.
I am.
My name is Chile Wanu.
Avansan.
Follow me, they wanna be get a bum team, they wanna check the kill him.
They call me.
Naleti Wanandi, when that about thing when they move. Chilana Pona Valenian Tini, not a combat team. Kamungani Vena, Mamta Jagari with the war.
Melenga.
I know my tomorrow will be beautiful than today. I'm in a tayabulila pamwefyo na nishiwa kalalone la panopene. My tomorrow, my know. Tomorrow, my know. My tomorrow, my know. It will be beautiful than today.
Kwa shafi chani wali alo mapenza simba lenje bono mwaka wa mapalo. Wali kwete fima panga jibi lala fima palo. Na kia mtu wale isu unke kwate wibalo. Kweba fuleshi no fiso tatuali shalo. Wali wabili no wakupunda zalo. The other page akapuku kamiuko. Nasa ipunga muli jelo wazuku kuprisila. Ndebele ama lafu yesu pepepe ni mumba boko ya mfumu. Febo nomba soto ala ya shila. Yeah, kwa watu dauta. Chili nde pepe kana nomba mwandi life. Chila sanga love of my life. Ina numa nde pepeka aso paku panga mane wife. 16 August hot boy wasenda. Na numba shele fengu mba mbili nge chisenda. Paya mene
wana mingire bamti me wana chote kele mu. Na yeti manandi mene kwa masi mwenye mu. Chila napona male nyantini necha kwe mati manjimye. Kanunga libena mamtasha gari mwito mu. I know my tomorrow will be beautiful than today. I'm in a tire pulling la pamwefyo na nishiwa kalalone la panopene. My tomorrow, my know. Tomorrow, my know. My tomorrow, my know. It will be beautiful than today.
Ono mwaka mwele sala janshili kita na nguvala ndefintu mwatini nshita. Ingesha mopuloti na shita. Wakata bapo kolo la shila tikupili kita. Nishe kupa apa the man is window. Dina lefu vila kuchilo topa window. Lista lende batamano na matwala wishinka. Ichale mwaikala mwala chimwene chinka. The bestie if we ever believe in a master. No ishi waka hantinde ikwele kamu mafia.
Uwe ina baba tari isurai mpondo zona. Ah na ibi panaro kwa wata kutu kide pshungwa.
Waisa kwela bu bestie. No ishi wanofe twice anga muma pixie. In October Loisa isa isa aletwa. Kwa tumwishi nakabende Loisa aletwa. Bambi vale tira stone shani bobi. Wati monga nalakine kwa
nibobi. I know my tomorrow will be beautiful than today.
Yeah,
I'm in a taya kuli la pamwefyo na nishiwa kalalone la pamwatene. My tomorrow, my tomorrow, tomorrow, my tomorrow. Be beautiful than me.
Nangala ikome nangangoshe kulupa kovo tumona vanesi mweva kushafe ulupato. Mono kuchensala mwande taluka kolo wingo mfo kulukala nebate talukeko. Mwale nshitamo kumwala vani nexam. Na ikele pakatika mafia na reimona yoku kwa timu yegiri ya mumbata. Na isa asulo po inena kumbata. Patilesa wanda letila mwana nkumbata. Niwewe mwana lesa so iwe sale. Fibusa naba nove kwa libaba nove naba kwa tapati na nomo.
Chula mwane mwana 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 chete kele mu.
Abasi
na yeti banandi mwene kabasi mwene mu. Chila napona male nyantini necha kwe mati banjimye. Kanungani vena mamtasha gari mwito mu. I know my tomorrow will be beautiful than today. Amino taya kulila pamwefyo na nishiwa kalalone la panopene. My tomorrow, my know. Tomorrow, my know. My tomorrow, my know.
Yeah. It will be beautiful than today. Isha kesha dike mwana chola. Ona lipo Felix Mwango. Vasingo. Ako babi Stone Boy Stakapungwe.
Tops
Navana Chanda
Ukuluse
Navashi Chanda
Masa Mwaka
Fresh Boy Lukundu.
Nasa Mwaka
Wanu Maki Boutique Botifo
Analisa Nisa.
Wale Tungisha Mfi Support Baba Mivash.
I am prolific.